Studio Tamani, kettude kabaruji mon e fulful.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalli e moɗo eɗen gune kikiɗe talatare sappo lewru janvier hitande 2023 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyyi Ousmane Ñaly Boule ɗo kabaruji ɗo Salim Diora to ɓoggui jande to baale politique yogaji kollitiwide kawrata e kaltidal anniyagal waɗede dow kabaru huncingol hoore woteji referendum ngaji ɗi le o wattu goto se masa darti yoppugol anniya heyɗintingol noyikal sariya ngal lanindinde journaliste en fewde e kabaruji paweɗi dow basiji ɗum woni fanda jande balɗe tati nde studio tamani huncani hoore komin biyata dossier de la semaine ɗum hannden ana fawi dow kabaru caméra de surveillance ɗum ko wattete ley nokkuje kewɗe humaniɓe sariya kollitiwide ɗum ana faboɓe e ley golleji maɓɓe yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikeɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani dental baale politique yogaji ɓami dabere wasude hawrude e jonde pawide dow kabaru daranugol lobbol waɗugol woteji référendum ngaji ko hani waɗede alkamisare sappo e ɗiɗi lewru janvier ndu ley majji an hen alliance jigiya kura kañe e fedde himɓe almami mamoudou dikko noddirtende semas ɓe fuu koɓe dartata yuppugol faalaɓa anniya heɗintigol nuygal sariya ngal faa ɓeydoreɗen faamu anni ko mahamman baba kunta heɓinen do faccitago oumaro way galo e sita sidiɓe
les communiqués fedde nde noddirta alliance jigiya kura hollitiɗe warta tawede e oɗo batu kanko noddirte Alhassane Abba goto jettunoo kabaruji ndeɗo fedde o wisonuygal séria kessel ana waɗe ley leydi ndi président kañi assemblée nationale kani huncandi ɗum hoore
nous sommes pas d'accord parce que
mene min jaɓinayyi fottude o batu sen mi holliti wi nafa fuu wala e wiitugon suudi sariya mawnunu hannde mi wiɓe laamukoɓe laam hakkunde radio wala bawɗe fuu wiitude suudi sariya mawnunu saabi sariya jaati jaɓinayi ɗum ɗum yo huune ko yeddata sariyaji leydi ni
c'est illégal
fedde nde noddirta semas wonduɓe Mahmoud Dikko kañe wonduɓe muɗum hakkille kañe en nduɗon tawa mbi hooreji leydi ndi o hana wayltinde nuygal séria gongal tongal kanko Youssouf Daba Diawara o goto juɓɓino golleji le fedde semas nde keɗɗen komo sifi dow hen
mene mi holliti leñol man hannde wi dabiri fuu wawa fiyede le sariyaji politikaku ko hokkata hoorejo leydi ni bowɗe wiytude suudu sariya mawni num feyso suudu sariya ndu wiyta hannden ɗum natta ko saabe ittude leydi malni nde torrama o woni mo hannde o
pelle ɗeɓe noddirta cadre des partis et des groupements politiques kollitiɗo laamu o ko hani huncande hoore ñalowma hannden o fuu yellon président hani wuttinirede kañe ndenago fa yetto rende jama o ɗum hani huncinede hoore tafen Ibrahim Temega
ɓe noddi amen wiima fotta e o batu soni gasey wiima wattankoɗe amen o batu mi kalnanɓe hono no mi wiiri giddinnaneno mi jaɓinayyi wiitugon suudu sariya nu
micciteɗen wiide oɗo batu yo suudu ministre humnino kabaru kuɓeji le leydi ndi wondi e landinade ɗum dow immadaraji faɓe ƴewto nuygal séria kessal le leydi meɗen ndi no hani waɗirede
sakiraɓe ɗi kabaruji fof andoɗo mbawi heɓude dow bembe anɗe ɗe dow hellamen facebook kañe compte twitter yimɓe joom ɓen kaɓɓorɗe ɓe annda goni mbari durowo goto mbarmini goto ɗo ɗum waɗi beeta ko o ley luumo bara ɗo e ansugo nawara kilométre ji nogay e joyyi seedi ɓe koltiwide ɓe yimɓe nayo gonno ana gonno dow motongaji woni waɗɓe o golle ɓe ɓeydi wide hono ɓen en teti du yimɓe hewɓe woɓɓe tawaɓe ɗon ko tawa e juuɗe muɓɓen fadde muɓɓen doggude jonde kaltidal e hollitingol humaniɓe kabaru keɓal fuɗɗi beeta koɗo bamo ko ɗo fandagal kawrital yo daranade keɓal e nawtorogol mon lobbol fa awatte e fandaji kumaniɗi kabaru yirwere ngal kawrital balɗe ɗiɗi ministére humaninde keɓal huncani ɗum hoore dow gollidal pinide o golle ana fawi dow heeƴo dental faabade yirwere keɓal ɓiɓɓe mali andemon kunna rodolphe misenun woni keƴaɗo pinide keɗe ko wi ziyadata mayga dow faccitago sita sidiɓe
batu
ana fawi do golleji ɗiɗi ara ndere muɗum ittude jateji do keɓal ko wattele leydi nin ɗiɗɓel muɗum yo ƴewtude honene budget leydi pey golleji muɗum wodiri ɗi kulleji ɗiɗi ana jogui darorgal maggal le golleji amen saabi ɗone faabo amen heɓami anta laabi to keɓal hani ƴuwrde hoto kalsi o hani wattede hone kalsi leydi nin hani ñamirede dépense ji wattedin hono ɗi hani waɗirede ɗuuɗuyo hunde ko huncita keɓal leydi ni yarde yesso ɗum noddirta ODD o caggal muɗum mais fi dabaji kasin endudde jawdi ko wonle budget o kañe hono ni jawdi hani gollirede hoto ni jawdi hani yeɗede le golleji
entre les budgets et la performance des programmes
heƴaaɓe studio tamani ko ɓuri noga yon kañe journaliste en puɗɗi beeta ko o jangguinade dow kabaru nantigol kabaruji pawiɗi dow baasiji nde jande baɗe tati fanda muɗum yo ɓeydinde journaliste en ɓe andal golle le o wattu tiɗalla hawruɓe hen ƴuuri gaaw tumbudu yoro sukkucala koro bandiagara yamfolila bannamba ɗe gelle e goɗɗe kasen fa ɓeydure e nevamu keɗɗenna oumar waygalo e sita sidiɓe
kanko Martin Fay goto e gollole fondation Hirondelle o wi ɗum faaboto journaliste en ɓe no kani hokkirde kabaruji wattude tiiɗalaji wondi e matede
la manière
no cuuɗi aradioji kañ e journaliste en hewtirta kabaruji nokkuji to wolde woni beɗe wawi natade saabe baasi maɓe nato saabe timmunde
baasi
ndeɗo jande nafamin sanne non yoga e wonnoɓe toon ɓe kollitiri wiide ɓe mbi yettinoɓe kabaruji wakkati fo atano jogui tiiɗalaji mawɗi kono ayiri banggal no golleji muɗum gorri le nokkule ɗo baasiji gondi e wadde
souvent
samuji so ana miili yedde kabaruji nokkuji to laafi deƴƴere woni ana tampa sanne saabi fe heɓude haala hunko jamaren ma laamu koɓe watti ana tiiɗi ɗumi anna fof komi watta watti antumi somi heeɓa kabaruji saabi so a weela hoore a wana tata saabe ñanguina baasi so haalama moƴƴi ɗum ana wawi timmunde baasi min genni gawo wonmi samuji meɗe hula fe jantude ga o formation sijo tamani fawata mene journaliste me mi heeɓa mi anta honen mi yeɗɗita kabaruji nde golleji
amen
hono yettinoɓe kabaruji ɓe kani wattirde koyɗe muɗum en yalla jaam e deƴƴarana hewtele nokku o iɗum e immadaraji ko sijo tamani wondi e wadde le ko warta ko du jandeji goɗɗi kasen garan wadde
laninaji san algérie 2023 gabu gabuji mari ɗe keɓa yaltude ley leydi meɗen ndi tappi rdc congo ɗum waɗi kikeɗa ko ɓe keeɓi baddi ɗiɗi ɓen baddu goto acci hakke ɓen mere le o wattu goto ñalawma arandejo championnat national deuxiéme division ana jokkini fa ɓeydore ɗen fam andi ko oumar waygol heɓini en
caggal ko mali ronki hawde uganda kikiɗande nde wakkati nde pewtuno e leydi rdc congo ɓe gatti ɓen baddu goto ɓen keeɓa fe baddel gattuɗo baddu mali omonodire makkan sama bali wakkati nde balare nde heeɓi silimaji sappo e jeenayi mali en hani fiide macci muɗum tatoɓo koɓe noddirte macci amical nokku noddirteɗo sus le leydi tunisie ndi ɓe pewtan e sport sportif jeyaɓe le leydi tunisie piiɗe ballon san mali ana e guɓal ngal ɓe noddirta deengal fiida e angolale sappo e jeegom lewru janvier piiɗe mabɓe ɗiɗoɓo ɓe garan ɓe pewta e murtani noga ene lewru janvier kono ayiri banggal figol ballon deuxiéme division ɗum fuɗɗi le cakkite yontere nde ice geri hawi cf badian watti ɓen baddi nayyi ɓen baddel gotel keeɓi fc allah hawi fc cosomos watti ɓen baddu goto ɓen keeɓa fe baddel kikiɗa ko asie scan hani fiidude e soleil d'afrique deuxiéme journée le fedde nde noddirta deuxiéme division nde fuɗɗan sappo enayyi lewru janvier wororo ndu
galleji kewɗi kañe e gollirɗe a tawan hannden caméra de surveillance gattama ley muɗum ɗo bamako ɗo joom ɓen ɗe nokkuji koltiwide ɗum ana walla ɓe heɓude ndenagu ɓe ɓeydi wiide wattugolla ɗe kulle ana wawi wadde du fa bomɓe sombukula humaniɓe kabaru sariya koltiwide ɗe nate ana walla ɗum ɓen dow haajuji yogaji fa ɓeydireɗen faamu anni ko Abdoulaye Touré e Madougou Aga Hamada keɓini en dow faccitago Oumar Waygalo e sita sidiɓe
ɗo jaaɗa le gollirɗe mawɗe fuu attan caméra ngaji anton kanko noddirte Elman Mohamed Nasoko o goto e gollole nokku mo noddirte Secret Com Accès o wi fardema wattude caméra wajuɓe sina dokkeɗa yamirore
sareji fuɓɓamama leyde afrique fotade leyde europe le leydi manni jaati nokku antun so neɗɗo ana haaja wadde caméra surveillance le gollidirade muɗum ana wawi wadde ɗum ga won laabi jogaji ɗi hanɗa jokkude ɗi sari holliti joni waɗugo muɗum jaati yo mere noon buuɗu fo yoɓtake hen soni ɓe hollima talki ɗin talki jogaji won ton a winna hen indema so ɗottilguen ɓe yamirten yoppiya ɗum nokku huminiɗo ɗi golleji
Aboubacar Diallo yomo dogotoro omo jogui pharmacie makko du o yon wondi nawtirade caméra ngaji ɗi duuɓi ñalawma hande no o wi ɗum faabomo sanne kono ayiri banggal ndenago nokku makko o o wiccile kuurɗe son waɗ enquête ɗiɗo caméra ngaji o nawtirto
ɗuna nato saabe yimɓe hewɓe wasa wadde guyga le nokkuji gollidiraɗe ko heewi sa ƴeewi hannde le pharmacie ko heewi vidéo antun woni kina e jaati so war sood ga ana yeggita téléphone mumen ga somi ƴeewi e vidéo surveillation meɗen wawi yiɓtude joom téléphone o so warti du mi hokka ɗon téléphone muɗum ne gotan guyga waɗama ga mi entité joomum saabe vidéo surveillation ɗum natigue saabe police ɓe wawi nangge mo jaati vidéo surveillance ana faaɓo police me le gollal mumen e tongude wuyɓe ɓe
kanko noddirte Elman jaaɗo le fedde nde noddirte Secret Com Accès nder ɗuɗo mo tawa o yi ɗum faaboɓe sanne kono ayiri banggal rende nokkule ɗe
Lenlere jogi de semeden video surveillance ana jogi darorga mangal le golal mangal pade kay police en sabi video surveillance ana holita ale hal neddo fu no wodiri mede tiji mali ana wonde tokkude ngol lawol hannen sabi za yewi a tawan camera surveillance ko heewi ana bangi labi jogaji ma golidraji jogaji hannen dun faabo jama on hebude ala hal yimbe natobe yaltobe nukkuje de
kambe police ngabe wado wakkar fu enquete ngaji be du don be tawa be bidi do camera ngaji ana faabo be sanne no golliji mabbe di worri commandant major gawsu jekiti
ba sa facilite directement l'identification de la personne
na to sabe neddo fu wardo entité didewel mudun ana faabo yimbe du heban nanga neddo so wujji den ko je nanan mudun sabi so neddo wadi hono golliji bondi ma wujji so nangama wala funa yeddiri sabi kulle den fu ayi andun e video surveillance wala funa o yeddiri jomu pen wa noddede wara jewa honne wadre di golliji bondi geddi fu wala hen
donc en ce moment le doute est effacé
kambe wattobe camera ngaji di le nokkule de kanye police ngabe wala fu gollidal ko woni hakkun mabbe wattu joni o kale ko warta ko e bawi gollidinde
sakirabe do kaddu de kabaruji ka andandi fodo mbahe bodo 23w.studiotamani.org leydi malindi kake jimibdi yogaji worbe piyata dun ka joni rewbe du ana gonde wadde o golle fa ana gonde hude sembe bangal gaati e be piyade kulle hono balafon ko ra ngoni dun e nandore modon latade debbo jimo kana tinoda san e wi andimbe kabaru jimi fayetawede be jogi tidallaji dun kambe be rewbe be kolti wiide nana kana kapodde be gonde habada yalla kambe du e be keba inde le o golle fa be dire famodo kabar mod aniko fotmata ko jo hebini hando facce dango min e sita sidibe ndima do legal imobe sukuna yoro jallo yidi kake jimi illa ana famde anden o ka bodde bo tapo balafon e guitar anidi jabbade abmo yoro jallo latare jimo mawdo andado
Shine grandi.
Mimi fini le galle hodobe ten jimobe. Sabi sarap dan fuy hodobe non. Giddi mi suka mi de yidi non gaati. Do sabi ne tilima jande lisene. Mi winde indere nuku noddirtedo ina ekitimi jimi. Mi yeliki jokkude sarap dan be. Hayle galle amen handen min tan nati jimo. Jokki lawal sarap dan be.
Les sourds votre Institut National des Arts Mariette Dambélé ana wondi don tapude batterie o ndukodo yonki mon fo handen e o golle holiti metti mudun e halaji kaldeedi do mabbe kambe rewbe wadobe o golle
te chamambe ni wirani ni
ga wadbe ko heewi ana mila hone rewben wawa hudde koddi yogaaji do sabi handen subi yi debbo ana hodo hoddu fu ana juhabe sanne le nyenyakum mi hebi torraji kewdi sanne sabi hakkune menen jimobe jaati me ngidindo mi de yima jaati gaade wela ta sara dan me neli yi jaati ya nyaajo abada yalla o jaba min nato jimo feek ne wari bam ko nyalana hande mi yima dum welam
leydi malindi arande rewbe ana jimanno ana tappanno tumude dum wonno ko moktar ko ne hore jere ko trad holiti wide ka ebe tappa kaake jimirdi kewdi sabe beedugol andal hebude hakkilaji kisi
me ka tambolona
Hoddu kan e balani fu ana fiyeto rewbe handen li fina tawa meden gorko haani fiide dum gaala sabi jande tubaake nyolman handen rewbe ko heewi ana hodo hoddu ana fiya bare sabi nukkuto be jangata ton wobbe ka e rewbe ton kawrta be fu be jimobe du sabi handen so rewbe heewbe waawi ekiti hodde hoddu e jimude
kam so kala folila
himbe yoga be min landi hakkilaji himbe bamako ana cedi dow be rewbe yimobe
wi me chawde folla meme soore me
jona arando ayi an worbe ana fiya rewbe ana yima ganyol man handen woni rewbe jaati horobe koddi ninge mi de milado hunen lobbere jaati sabi aran ana tiidi yi anon debbo hodo hoddu yoga be wi anon so debbo sele hodde ma jimude hebata gorko ma baddi mun darta kon mimi jabne di hakkileji rewbe ko heewi hodobe waba hodde sanne
leydi malindi mon fu e hakkilo mudo no kabar o walitirini dun sabide rewbe yimobe ana kuyene wadde o golle wonno ko yakuba dogoni andi do kabaru ak holti wide ka edum fawi do nokoje e wi makko
le regal n'est pas toujours un regal
gile jama on wala gotun bangal o kabaru minke emilo dan rewbe hodobe bede hani farbede sa ewi hannen nokuje futa yembere watte sun debbo wonko hottama yimata a tawan jama ana fobbina mo sanne gale fina tawa meden arano ana tiidi yi a debbo ana hoda koddi di gorko hani hudde
ala kutime je par des hommes
et oui professeur Mamadou Sako commune de Kabaru Jimi le ina habu rewbe hewbe njopata kake jimerde amude jimi sabi dun way wadde fabbe jirwa le wattu joni o
il se plaise beaucoup plus
rebe ko heewi ala welto le jimi buru hodgon koddi gaadu e tawede fu so debbo yimodu way hodde hoddu duuda ana faabo mo le jimi makko sab nyalan handen gorko e debbo fu fotu bangal jimi hodde hoddu ana tiidi sanne so walan ekkitoda dum fa duubi keewdi watti fu jungoma ana hen yalla pati yegita dum
permanent avec son instrument
watti joni o harebe yogabe tapobe kaki jimirdi yogabe bawani ko e mubben fandarane ke jati jo inde fedde mubben yimobe de rewbe tan tawete hen do kaduden e yewtere do be de handan en tawde yontere warode wartude kabaruji rewbe goddi.